Dolimon heɗiyankoɓe tedduɓe taskaram sappo e ɗiɗaɓo dande fulɓe immorde Washington. Komi woni ceerno mo Doumba, ko ene wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi e hino titoɗe taskaram men non hande. Alhaaligolle sukaaɓe ko ɗum woni toɓɓere mawnde taƴere aranere taskaram o e bi'ol bankiru Afrique Naru fi ɓantaare tippude e fondation mo Ibrahim e nder sukaaɓe temedere ɗaɓɓoɓe golle ka ley Sahara capanɗe jeetato e tato keɓataɗen golle.
Mais jande kay min jangi fa heewi, min desi diplôme ji wuro, joni minen ni lay lumoji minen tefa min cooda min connita to min jooɗo juuɗe ɓore.
Holko woni sabu ɗum e holno ɗum waylirte, en ettoto faamude ɗum enen e Mamadou Hassimi Soare, cukko ardiɗo Akib sandu halfinandu toppitagol e yeynugol golle Guine.
Ɓe ɓuri tañinade ko jooma société ji en profil ji ɗiɗo faalteɗin kañum e ko wona jangeɓe kon harayno huccodiri seeɗa.
Caggal ɗumen Jehan Mali haalen fi pinal e martaba fulɓe ko weɓita e festival no wi'e weño ñeñe pulaku ka suudu martaba Amadou Ampate Ba Bamako. Karogere men diaspora eɗen gonti e Abdourahmane Diallo taweteɗo Washington fewdo ɗo, fandare makko ko sammugol jooma jawdiɓe faalaɓe wilintingol jawle maɓɓe Afrique.
Jowlol sukaaɓe.
E bi'ol witto ngo mojobere adunayankore fi golle no wiye Organisation Internationale pour l'Emploi, sukaaɓe capanɗe jeego e jowo e nder temederewel Cameroun jogaaki golle maɗum ko golle ɗe alaa joddi moƴƴiriɓe jogi. Dultodiraɗo amen Yawnde Mariamu Mumini wattani yilla e sukaaɓe immaniɓe wallitagol nandoɓe maɓɓe eltaɓe sincugol cuuɗi gollirɗi e mecce. Keɗoɗen jantore makko nde.
Hande pelle dillani 6 nder lesdi ndi ɗo wallita gomnati nder kaɓe faabugo derke'en ɓe ban OK Williams. Nicolas Tamak goto nder ardiniɓe kuuɗe maɓɓe.
OK Williams ɗum kawtal worɓe be rewɓe tiggangal ha hitande 2020. Ɓe yelanangal bo kawtal nder al'aada gota be ɓamtare lesdi Cameroon. Min yiɗi lesdi Cameroon dari ndi ferwundi be risku ɗungu be kawtal hoore ɗum manɗo bo salan do kuuɗe ɗuɗɗe ko min huwata ha hiri weeti.
Ha kala hitande fuu ɓe ɗo kosa derke'en hawta be janginoɓe cuftaɓe daɓɓe ha ande be dabareji ngam eltaɓe. Lekima Ariel.
Mi jami ɗum eltugo ɓe dow tigorgo ɗabiya ɓurduka woɗugo e eltugo ɓe dow ɗabiyaji ɓamtare faggudu. Ɗum ɗo larana fannuje pat digam dow cellal jangde sariya faggudu.
Fedde OK Williams ɗo kawra derke'en diwe Cameroun sappo fuu bila sefodu dina bila leyol. Ɓe ɗo jangina ɓe ko nafata ɓe ha nokkuje maɓɓe.
Lebbi jeeɗiɗi ko miɗo wondi be himɓe OK Williams. Ɓe jangini amin bana no derke'en ardata, no min vallata nokkuje amin, nden no min fuɗɗata kuugal. Nana seto min reni gomnati heɓini amin kuugal ba. Min yahi min hawti derke'en, min jangini ɓe no ɓe tefata kuugal.
Ɗumɓi daga lesdi maro ami wari ɓe formi am bo ko laani artugal derke'en saɗirmaji melaari ɗabiyaji meɗen ɗo lesta jamu. Ngam majum OK Williams wari walli am jur ha réflexion ji ha encouragement ji. Mi walla derke'en man no ɓe keɓtira ɗabiyaji maɓɓe ɗo ɗum boɗɗum, kañum nafata en yarata en yeeso.
Gotel nder kuuɗe fedde nde yillugo calaje kuuɗe ɗuɗɗe.
Min ɗo waɗa yillude ha entreprise ji ɗum man ɗo ɗo nafa derke'en no ɓe faama yaakere industriel e daraja e saman bo nokkure industriel majum ha ɓantare lesdi bana Cameroun ɗo.
Yillunde nde ɗo sanja bo ɗabiyaji nder calaje gillaɗe.
Ha entreprise ji majum fuu ɗum sanjani ɓe ɗabiyaji maɓɓe dow hakkilango déchet plastique wo'ingo tuundiji ɗo. Ha min yilli fuu ɓawo majum min laari ɓe ɗo watini ɗum hakkilo dow no haani ɓe wo'ini ɗabiyaji maɓɓe.
Haala pilki ɗon nder jangirle burdude watanego hakilo der elto okwilians
c'est des questions
environnement do wakere tilim de machine ha okwilians sakontama galkola ranta déchets plastique koma ayinu golle de elade banalti gugole de dumlati komin hu watadiga fudda
irin feddende do mara haje der lesdi Cameroun ngam walliti gongomnati fabugo der kenbe be sanjugo jahargal kude der lesdi ngam bamtare mari Maryam Mumini Yaounde VOA
Ajarama Maryam Mumini Joni Kedoden Jiande Hediyanko Beko Fati El Halio
Mi Jomon Emon
Si Alandi ke sukabe Afriknabe holno be feundori hande durube emabe jaboto wia migaini jangude kono mihebali golle. Epoje guernemaji fepondira e faleji sukabe be golleji susieteji heri diding nuwoni private sector dinkadi no wasi bantare ha kadi wawa yetude sukabe fof di udda gawol ngol. Nultondirado vewa fulful de Niger ye bifandu hala mako ender nyame. Kero den kongu di ma bedi kafandu hala Amina Jofu.
Ina wita samba isa to rasu gwalla kai mbi an hano gwalla kai hepata na hande wadan to be join ko kanti dimmi jande an university ko wita university on mi da jodi wala gwalla gon fuko ga dan na faje woni mi da jodi mi da domi gwamnati biya ke na adan ke na wita na adan suka be ko jangidi ada be gwalla faje woni biya mi da jodi ni mi da tafalai gondirde pamari hebani to min jodo juude bone me jande kay min jangi fa heewi min desi diplome ji wuro do ne minen ni lay luumoji min defa min chore min chonnita no doje ko godo mi wiise hano gomnanti to yi adudal amin na rafi ne wiite gomnanti to yi adudal amin o adeden golle no henno fu ni do hepata ko le ko mul baka mu lay haraka gomnanti zama gomnanti waana hano suudu innani no suudu inna fa'il fu nasuka e mun hanto
inda woni yakuba albashir haddat to mimi boyayi ka gani mi jayin da joinin dubi didi dubi kan mi gani jayin da mi wodi diploma amma mi bai golle be ke bata golle tun daga golbe kuma golbe lawbe ko kabe golle mi ngi sai experience woni be jamma do a golli to godo ko ngara to mabbe ni do joido university to golli gollai sai o muni on adi dum golla no on ekito tare mi modon anda ko ngado ton kam ma golla be ngi sai ni godo experience dubi joyi on watta ko ne to non be mi dai gollugo fara
dan Abubakar wallahi to mu jaga ko golle ko non mu do da fayin da ni mu do e tafal golle di jamin no don in jangidi na futon da yay rasoi e jaban ni no e nan ta jom mun kare ke handa funa in gata jom vraiment rasoi si golle don ka
ene si golle no on tampini himbe sanni gabbo ya da gorko inde jangi ne jogi telkiji amma ni golle wala dan kidi golle de sanni amma golle wala idan ka ba gwamnati fitina in nokuji ko hebi nokku ta jomu ya tarasa talkin ade golle dan ina kika bebe don idan kidi golle amma ni golle wala amma ji seno himbe ne ji a kika bu ko hebi ne jo gala na gada bafi dan gidi golle de e anda no e kabe sadu dan gidi hinde mobe be balle e inke ba golle
onnani e jiyande sukabe jodi be nyame ko fati e alhali rafi golle sengo ka sukabe ko Amina Jofo neldi men ko ngudidi joni jaboden ko do dande fulbe ande ko Mamadou Hassimi Soare suka jukko ardido Agip sandu halfinandu topitagol golleji e der Guinée woni kodo men mi yewtidi e makko ko fati e angal hebugol sukabe golle e eppoje hanade hebitede fi waylugol o alhali mi yewtidi e makko ka telephone
Hassimi Soare mi yettima
ara min kar mi salmini genti be VOA fulfulde
ko accu ko ardido Agip du woni salndu halfinandu yeynugol golle Guine no heewi sukaabe gaynube jande kono be waasa hebde golle dun no jali Guine e leyde heewde e taskarema holko woni sabudum
ɓuuye tañinaaɓe on anndi e ɓaawo ɗo seeɗa hari jama on ɗuuɗa jooni noon so n ƴettii wano lagine e pays ji heewɗi jama on ɗuuɗi heno ko ka finetee toon dawe wano so n ƴettii administration publique ko on taway ko yimɓe seeɗaaɓe waawata gollude e mum ɗum ko goo ɗimmitere mum wano ɓe kañum kadi ka privé ka salndu privé ɓen noon kañum kadi e kono weeɗiri woo waawata e ƴettirde gaynuɓe janngude e tuumeni ɓuri e tañinaade ko ɓuri e wonde sombo mum koko tawetee kon jooma société ji en profil ji ɗiɗe faaltee ɗin kañum e ko wonaa janngeeɗe kon harayno huccondiri seeɗa
e no haani noon ka ɗum ndartee e maanaa hara programme ji jannde ɗin no feppondiri e noone golleeji feewndi ɗiɗi
on anndi ko ɗum kadi goɗɗum ɗum woni e mission ji amen menen o service ɗo yahugol wano fii e takkoɗi société ji inna hiinini ko homɓe hattondinɗon e mum so inna hii fewɗo gon ɗo men hattondini mum e nder duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi joyi ko ɗum ɗon kañum kadi men hattondinta e mum yeru hasaaba kaarijo kañum kadi après men inna hii jooni ɗo yo école ji ɗin yo jannude avocaɓe ma ɗum jannooɓe l'école ma goɗɗum ɗo jooni ko ɓeeɗo haanuɗon formude par ce que ɓeeɗo si ɓe gaynu janngude tun e ɓuri tañinaaɓe ɓe heɓa e golle
ha ɗum ko yoga e eɓɓooje ɗe heɓluɗon ngam ustugol caɗeele ko faati e waasere golle taw si hara hiɗon yuɓɓondiri e leyɗe afrique naaje goɗɗe nde tawno alhaaliiji leyɗe ɗe no nanndi
yimɓe no yuɓɓondiri e pays ji buy wano meeɗiraal noon hay min yawno ɗo jamena ɗum ko leydi tchad e par ce que haari ɓe organise toon ko ɓe yimta kon forum national sur l' emploi e ko wattii ɗum hoore ɗum kañum kadi meɗe yuɓɓondiri e wano kippuɓe sigu ko men jokki kon sigu ko men jogii kon ka continent men afrique tawti kadi au niveau mondial no woodi ko yintee kon e lamsep association mondial des services de l' emploi public ɗum fof ko fii jeenondirgo juuɗe vraiment mo beeyo anndu ko honnum ooɗaa woni waɗde fii ka leydi makko a tawii ɗum nomi marsude toon an kadi mbaara no kippiraa sigi ɗum si ooɗaa kañum kadi tawii hiiɗa kippuɗoɗaa kan kadi
o jemba hasmi usoire fewndo ɗo gouvernement Guine no yeynude fota o projet simanndu ɗum woni eɓɓoore awtugol jawle njanɗe nde milliard uji noogay dollar holno woni ɗon e heblorde ɗum fiyo sukaaɓe Guinenaaɓe ɓen heɓu nafoore e eɓɓoore ndee
bon wono anndirɗon noon menen mbeɗe yewdude e société ji kippuɗi ɗin on programme ɗon won nini men annda hii ko honɗum woni eɓɓoore maɓɓe kala ka wiyetee golle min e hoore am mi yitudunoo e ardiiɗo compagnie mo ɓe hinta on Rio Tinto on anndi ko ɓen goɗɗum ɗum kippi o projet simanndu annda ko honɗum woni ɓe hattondini e mum menen kadi mi wonna takko maɓɓe men accompagna projet ji maɓɓe ɗin e hoore ɗum kañum kadi mi ndaarana min ɓurta wallitoraade sukaaɓɓen hara ɓe heɓa e golle inchallah
e ka ara noon a yewtii en fii sukaaɓe ɓe tawata kañum no himmiri udditangol hoole maɓɓe cuuɗi gollirɗi ɗum woni entreprenariat holno yiruɗaa polgal ɗum e nder Guine hiɗa heɓude sukaaɓe ɓe tawata hino tiiɗni e ɗum
bon piiji ɗi welaa fii ko woni nde wonde e buysikkay waawa udditude hannde ɗo suudu ka golla fuɗɗooki tan heewde tono mum o arale piiji ɗin wonaa wano noon waata marsirde ko maa habboɗaa ko maa muñoɗaa donc hii baŋŋeeji gon toon kanjum kadi hay menen service amen on ɗo mi recevay ɗo sukaaɓe faaleteeɓe e rewrude ngol laawol ɗo min ɓurta ɓe ɓeydande ganndal e sigi ɗum piiji mi yinnaɓe ko ni e ni e so a uditii suudu fii entreprenariat ɗon e nokkel kaari ko ɗo heɓataa ndi kaydiiɗi ɗo ko ɗi e ɗo e ɗo e ɗo ni jeɗata donc ɗum piiji fof ɗum kadi miɗen wallitoo sukaaɓe ɓen
ha yobbe mabbe do yita lawol gol parce que mere mere gandi ko goto no gata warata fuddade entreprise mais si a réussi ses normes wawai pannitude yim goto dido tato sappo ha wonono
Hasimi Soare mi jarnima VOA Fulfulde weltanikema
awa non kadi en jarama albarka
ko dande fulbe wonudon e hedade e dow VOA Fulfulde mede weltanion nokku kala ka gondon kedode dande fulbe ka onduji dabbi e dow ujune sappo e jeedidi e temedde jeegom e chapantati kilohertz oron bawi kadi yitude taskaram o e dendanga lowdi amen din ka mejaje rendo amen Facebook e WhatsApp iden natana joni tajere didabere dande fulbe katajare didabere ngundam fulbe nawran en Nigeria yiden e ardibe walde fudeko mojabere rendo yankore daraninde topitagol pula ku kono kadi e eltugol sukabe noneji metche yaren kadi bamako ton kolol didabol no wi e expo art pula ku wenyo nyenye pula ku e fulfulde latino e lewru yabindu Moktar Bari yewtan en no dum feiri wano wobiri non rogere men diaspora jofinanta karam o hande hide wondi e Abdourahmane Diallo omo ari Washington dabbugol yubondire ngam wilintingol jawle Guine e saralo
ngurdang fulbe
ko Nigeria adortoden kalen fi walde wi'etende fudeko den mojobere no wada kude topitagol pulaku e der hen be topito kadi jande sukabe worbe e rewbe e kitabe metche ko bappa jakusko nultondirado amen yobe karewo Nigeria neldien jantorende
gurungol na ingol fulbe sukabe ngadata e cippal kosamgal fulbe rewbe hubata hajeji mabbe zamanuru ndu gonden der kautal findinki a den dondonu fulbe e janginki be dina e jande zaman ngal lesdi Nigeria be etengal fudeko surgi mobgal sukabe e rewbe fulbe der lesdi Nigeria sakatarejo mawdo mo kautal ngal bi etedo lawyajo Musa Isa Al Arifi tabbitini non
ko yeso fudeko aniya majo anti woni yidi tosku kun fulbe goni to der fu wana fude ku walliti en burtake der tosku joni ta lari ayi ayi inte fulbe wonnaki ko dum ummi fu sai nana fulbe ko ko min bani fulbe jangai to dole ko wana idu janga to dum jangi hadu wallata ne to waito to hande ko wodi yeso so min kollita e bacci fulbe min kollita e sanawiji fere fere min kollita e no be jodirta lumo e ko nanti non den bo min ballita be to Allah walliti min min keba nabe kude fere fere daga kuwata ha gwamnati e NGOs di fere fere
yehi gureji fulbe dum wasani be kulli
dum hokki bikko e fulbe dum wadi ko der jangirde ko hebani ko scholarship dum na der gari min gadi ta yilo ta yi gureji fulbe anana e woni ko jeko kudo dem borawbe be min kolliti daga ladde min ko tayi rawbe be min kolliti sanawi daga ladde min ko tayi be min kolliti be min jobi be cede mota mabbe min hokki be cede mota be gari min kolliti be hokki be sanawi be mabbe be sport der mabbe wodi debbo ko oto mo derdo joni ta yidi kirida e mako a yirida e mako ko wiyete daga gure fulbe de mo tiroyi to ladde dembo e ko wadata e wada debbo ko jete da wada turare e ko nanje so hala dudi amino yibi joni dangari e dara chai na non ka woni
kautal fulbe ngal besdi waduki alkawal tinago hautuki fulbe sukabe e rewbe ngam ekkutuki be kude mallabo golle na foje fulbe Nigeria Alhaji Daud Abdul Karim wolwi wakati mobgal ngal
e fatude arda ko fulako to enji ardibe fulbe meden burna mabbe fu e ngoji masala mabbe enen ma fulbe handi bo enen kawte hore especially ardibe meden ngam burna mabbe fu ma tobe gada representing interest fulbe interest sel ga representing jibaji mabbe kanjoni masala meɗen aron ɓe mi artata miwda kan joni ardiɓe fulɓe wallahi ɓe kula allah ɓe miila yeeso ɓe kaɓana fulako ganna haade ɗo darete yeeso darete yeeso ɗo no darete no ɗum waɗata no fulɓe gaɗata hande to ɗum ummake to gomnati waddi ko ɗum wallide sei ɗum waɗa kayi goo e mano maɗa fulani amma to ɓe seeɓe kotira mano ma sei ɓe acca haala fulako to gimmajum ɓe kaɓana gan hamɓe ɓe ardoto to ɓe jeyɓe jaari bojji meɗen to gomnati definelli gomnati yewantoye to ɓe jarayna no gomnati andirta masala meɗen to mi emi yi'a ɓurna fuu damoaji meɗen ni wallahi ɗum dow ardiɓe fulɓe
bappa jakusko VOA fulfulde
joni jahen bamako lamorde mali gila nogas e jowi naɓi nogas e jeeɗiɗi sappa ɓuru ɗum ko lewru salindu ngol kolol weño ñeñe pulaku latino ton moɓodiral ngal balɗe ɗiɗi ɓure pinal e martaba fulɓe weɓita mawnina moktar bari ko nultodiraɗo amen bamako
nogay e joyi yaade nogay e jeɗɗi octobre lewru tubago festival expo art pulaku joɗaki no palais de la culture amadou ampate ba jimoɓe yeeyoɓe e anduɓe fina tawa pulaku joɗeke toon ibbu ñang kam wonano hoorejo festival o
donc so tawi hettire moti e bañagara he artifte ngaji mi ke sanneaane donc ndemike ide komi añiyamuru ango wadde kiri hunde wotere fewnude ko lato sababu yallah ɓiɓɓe leydi ne pourki cakko hono ko woni e lawol warde donc ɗo idi o ƴewi somi anniya majju somi gollo gila ndemi ndi sen bañiga
expo art pulaku hollayno finatawa pulaku e finatawaji siji goɗɗi gonɗi mali hono bamarankoɓe yaade songankoɓe mariame sisé e aminata sangade ɓe tawama le yeeyoɓe
o idee o weli kam sawide yimɓeɓe fo ne mawi hawtindega to mi yiga sifa heewi haɓe anaga fulɓe anaga to siŋaji fa heewi gayri hende ɗo fo ɓe gayri ɗe gonnoɓe ɗo ɗum weli kam sanne sowi feso kaasi o heɓa so yimɓe kawri kaldi jokkodiri laaji gotum fo ɗum kam moƴƴere mawde ɗo
question gara o komi muuyata o e muuyatawe kasi waɗa fa ɓura honno hitte ni ɓurani welde ɓurani coggu ɓurani yimɓe miɗe gaɗa miɗe nodda yimɓe fo fulɓe e ɓe gana fo kala tinno kawɗo ɗo ɓe expo art pulat
ley balɗe ɗiɗi ɗe kiroji waɗi yimoɓe gaɗoɓe théâtre e ñeyɓe fu joɗeke toon dinda saré kam ñeyɗo andaɗo le leyɗe ɓaleɓe to pulaku joɗi fou
sakiraɓe saraɓe sayiɓe leydi ɓe lalake muraɓe kaya fa murten nam parce que murten kayen nam fa yiɓe yiko ɗennam yiɓe
festival expo art pulaku o hawrani yimɓe fo hawru ɓe fo ɗum weli ɗumɓe parce que yimɓe mbayri hawru jidde batte fina tawa ɗeno so yimɓe mbawri hawru batte fina tawa oko ƴewete ƴewodirte hoore woni ɗe yiɗata ɗenon laati hawre ɗe so yimɓeɗe mbaɗe yimɓe mbaɗe fo kaw o kala kalɗa so a markani sa a pullo sa a famaran jam
expo art pulaku koyɗe mum ɗiɗi woni ni nder capital mali bamako ɓe moyayino mawri ɗisoni allah jaaɓi ɓe gaɗa festival mawɗo kawrito fulɓe afrique fou e leyɗe goɗɗe moktar bari vowa fulfulde bamako
koddande fulɓe wonuɗon e heɗade dow VOA fulfulde meɗe weltori jikkeɗe fawɗon e amen mi yetti sori malal diallo buba mbororojo abdoullahi ibrahima e kanko ahmed aboubacar azare mi salmini kadi issa bari joɗiɗo adjame abidjan e kala wonuɓe heɗade dande fulɓe joni joni natanen roguere diaspora
Diaspora.
Wanomi holliri non ka titoɗe dande fulɓe hande roguere diaspora no wondi e Abdourahmane Diallo on ko gollidiɗo e Africa Project Advisor e groupe AOC himo ari Washington sammugol wilintinoɓe jawle mi joɗodi e makko balɗe yawtuɗe ka ñiɓirde VOA ɗo
Abdourahmane mi yettima
jarama ceerno
Njilluma Washington ko etagol njubbindirde ka bangye njulaku e udditugol susieteji ngam wilintingol jawle e nder Gine e Saralon leyde didi gonde Afrika hello hirnange hara wodi ko sotti seeda wodi ko soñudon seeda e dum
ko me ari gila 12 ha 14 août lewru feddundu me yidi e institution ji e agence ji buyi men fuddodi ka chambre de commerce des États-Unis men yewti be sifani men taw kon dum woni golle chambre de commerce on do fi nder leydi ndinga après be holliti men kadi wonde kambe haray be ufala wallude an société jondi amerique don be hebira be golli da partenaire be leydi afrique tay men kadi ko dum men araniga donc tay don yitidi men yidi be ko president council on africa men yidi kadi business council for international understanding dar gol bay kambe wana kambe kan julagal tigi kono be representi mojo be buyi wombe wadde julagal kande leedi do fala be yawde ka yasi leede afrique ma aduna on
Abdourahman Diallo holno feunduri de leede guiné e saralon ka bangi sariaji buyino hawra e tiadele e alhali julagol fa e udditugol cuudi gollirdi e der yoga leede afrique de wawide
ko kesse mo yo landida den andi parce que benta kon kalsi da sonko kalsi ka yata wo to taw haraka ka butti mo dabbe jawdi mum fi kan dabata fi no beedora haraka ka butti ka sari an nyibi wano lagine sera lion wakilare fota wadi be mari ko de investissement on fi wallita gol fala be arde investissement ka der leedi ma wombe ka der leedi ton fala be investissement gol be wadi kadi gishe ini kitawta sa ari fi uditugol society ma entreprise ara no ko ngotum wada demarche fi hebugol kaydeji din fo agreement on hari ara no wona ha lewru wono lebbi hada da habbe joni sine bi ha ko balde tati hada kaydi hada hetti agreement ma on awa wiwdu de society kadi le de dino no mari sari anti corruption be mari kadi wenta tribunal de commerce wono lagne no mari tawata si tawi goddo lurri ka golle ka njulaku on tribunal don kadi ndaray sariya on don ko lagine salon fo no mari dun don
e der dum non wodi be tanjini don nabay jawle mum tongine e saralon bay ko delle de dum didi daki don emu
donc deja mi hebi wombe lagine e saralon fala be hebde be golli daga telenka compagnie transport hala ko avion enta compagnie aérienne mi hebi kadi fika telecommunication fala be nabude goldugol Starlink wado be internet ngobbe kadi landi fi hebugol wano fi maro wenta maro american do nodi kadi fala be wano ko fi masinji kamin medo jokkone may ko fudade men woni ko seeda yarata ha men heba gaste be nabi dede lakini eseralio
Abdourahman Diallo mi yettima a jarama
weltike foto
Diankobe teddube jofi timmi yewtere men dande fulbe hande kono ko addi en waynondirde on fami gol gimol vieux farkature Nomo Dumba mi beltaniki Abdourahman Dial Lionel Gahima e William Andrade ko kambe mballitilam no dande fulbe latora gila Washington e de yontere do mi beltaniki kadi nultondirabe VOA fulfulde pop iden okkindiri aadi e yontere arore si Allah jabi mi do weltani on kala ka wondon e adunaru mi do yelani on jam nokku kala ka wondon on jarama